Ibingelela balimi nginamukela esiqephini sethu sokugcina sengede yangoMeyi okungumhlaba kulonyaka u-2022. Ikhasi leshumi nanye usihloko sithi umsebenzi owenziwa umsakazo ukuthuthukisa ulwazi lwabalimi. Ibhalwe nguTeresa Vilakazi, umqondisi wohlelo lwezolimo emsakazweni wasomnyangweni wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya. Ifundeka kanje. Sonke siyazi ukuthi akukho lapho umsakazo ungafinyeleli khona. Sikhule ngawo silalela izinhlelo ezahlukahlukene, izindaba kanye nemibiko enhlobonhlobo ebalulekile. Abalimi basenhlanhleni enkulu kakhulu ngoba kunezinhlelo zezolimo emsakazweni ezibalulekelela ekulimeni kwabo ngokubahlinzeka ngamamva aseqophelweni eliphezulu. Yandlule emashumini amabili iminyaka selokhu kwabambiswana nemisakazo eyahlukahlukene okubalwa uKhozi FM olunabalandeli ababalelwa ezigidini eziyisishiyagalombili. Njengoba ezolimo ziyisayensi nje, abalimi bathembe umsakazo njengesikhungo esinolwazi oluhlonzwe kanzulu futhi yilapho bezwa khona ngobuchule nobuchwepheshe obusha. Imisakazo isize kakhulu ngesikhathi izwe livalelekile ngenxa ye-COVID-19, lapho abantu bebengakwazi ukuhlangana ngobuningi nangesikhathi behlabekile benesa umkhuhlane. Ongoti ochwepheshe kanye nabeluleki bezolimo abavela emikhakheni eyahlukahlukene bebedluliselana amava abo emsakazweni umsebenzi uqhubeka. Zibe ziningi izinhlelo okukhulunywe ngazo ngenhloso yokufundisa ngezolimo. Kulo nyaka esiphuma kuwo, umsakazo uKhozi ube nezinhloko ezidlula ekhulwini ezahlukahlukene. Iningi labantu liqwashiswe ngezinyoka, izikhukhula, ukudoba, ukutshala umoba, ukugcina kwamarekhodi epulazini, ukuguqula ubisi lube imikhiqizo ehlukahlukene nokunye okuningi. Lezi nhlelo zezolimo emsakazweni ziholwa ikomidi elibandakanya izinhlaka ezahlukahlukene okubalwa kuzo nabasemsakazweni uqobo. Kulonyaka wezi-2022 kube nomhlangano obuhlelwe isikhungo sezocwaningo ngomoba okuwusasri ngomhlaka 15 March. Lo mhlangano buthanganyelwe umdidiyeli wezinhlelo ezifundisa ngezolimo emsakazweni kanye nethimba longodi nochwepheshe bezolimo. Inhloso yomhlangano bekungukuhlelela unyaka wezi-2022 kuya ku-23. Kulethwe izihloko ezingaphezu kweziyikhulu ezizolekelela abalimi ukuthi bacijeke uma kuza ekulimeni, ukufuya, ukudoba, ukuphepha, ukunakekelwa kwemvelo, ukuguqula umkhiqizo wezolimo kanye nokuphathwa kwebhizinisi lezolimo. Akugcinanga lapho, izithamelo zomhlangano zibuye zabungaza owayekade engumsakazi wohlelo lwezolimo okhozini okuwumnotho osenhlabathini, bambongela ngokuphokela esikhundleni esisha. Lezi nhlelo kungezithokozelwa kakhulu abalimi futhi lobudlelwane phakathi kwabo bonke ababandakanyekayo kumele buqhubeke buqine ukuze bonke abalimi bathole ulwazi oluzobathuthukisa. Uma umlimi ebengakazitholeli iziqephu ezedlule kusekelwa kwesokuqala angathinta umeluleki wakhe noma umxhumanisi ku 071 850 7292. Ngiyabonga.